Hey, ZWAP.com.
The oof killers in the building. One son fun boy. Vayam. Sai jizo simu madwe for ya.
Ulech tanga watu mona wang winter. Stata mo kwa nangole fire kan shwita. Tatatatualisha bapondo wala tota. Tu ulu manga onda ya kwa jela potonda. This is the game of the oof. Sai jizo. The game of the oof.
Game ya kwa oof. Umu jango diose kwipa yango lemo na tibu. Fika podi oke teka ya. Ninjisa, uria bache deke langole mona tibufi. Love nde kuria mala. Ninjisa, saichi the rapper. Simu mario efo yawa if you touch uraba. Ama rapa mwache deke lamo vena nde kalawa. Infumo wa mfube, big joy comforter. Yose di unseba fuwa fio kulumba saichi. So tupangeko, ifo na tupia ela ela. Shaba neka na wana mfube. Ti umario pamba poke iwe ni kuisobo mba.
Ule chitanga watu mwona wa winter. Stata mwokwa nangole fire kan shwita. Tatatatualisha bapondo wala tota. Tu ulu manga onda ya kwa jela potonda. This is the game of the oof. One son fun boy. Baya baya. This is the game of the oof. Hey, this is the game of the oof. Gomuko mando bikwa na bullet proof. Yaba laba kwata non tava wata. Ngolefo oko chalila tule ya kuka wata. Kwa wale mfumo ni ya mfube. Jabu wale ni komanda nga wafiko fuke. Alisheta tase kafuta liruwa alisha. Mulange fimeno wala monefi ala kusha. Location ni niluansha. Aba natavala lava ishivo kuruisha. Hey, ni gemu ya fiweyo tuwa kitanga. Tamuli malufa mepi kutu wapita.
Ule chitanga watu mwona wang winter. Sata mwokwa nangole fwaya kanshwita. Katualisha bapondo wala tota. Tuhulu manga onda ya kwa jela potonda.
This is the game of the oof. Game of the oof.
Soli, mule, yose ndakula wabati wisa. Kama na baraba wote ndeka lawa. Nisha waneka na wana mfube. Wipsheko wa komanda big job waka kweba. Na wana malufa, nisha wana love. Kukula sa
Wayam. The oof killers in the view. Gawa umfazi movie kuivika mviu. Hava nove vali tangila iwa wali shalila. Bunda wama chinch, inzalefya mula lila. Kawa umfati big johnny muwa mfube. Tulisha bakulisha umuchinshu tupele. Ule chitanga watu mwona wa winter. Stata mwokwa nangole fire kan shwita. Tatatatualisha bapondo wala tota. Tu ulu manga onda ya kwa jela potonda. This is the game of the oof. This is the game of the oof.
Efo yawa. See you more than in the building. Don't bugat. Charlie one. I say, Nino Lavago Sami Dola, Navananko Ela Fox, Sala 20. CP. Na simple. Namimona, Namimona.
I'm for Bemini. Commander John Tate. Bamba Funa Lengwe. Bam Dala was tackling. Ela semu de YB, semu de Jack, Mr. Tikas, Big Money wa Muche, Efo Yav.
Loud and clear, straight to EFP, but I'm to understand one thing. Chose a man pandas. Loud and clear, straight to ear, Zambia Nation.
ZWAP.com.
Roll it!